gudoomiyaha gobolka Minnesota duqa magaalada St. Cloud iyo taliyaha ciidanka booliiska oo shir jira iyadoo wadajira ku qabtay xarunta magaalada St. Cloud ayaa ugu baaqay bulshada deegaanka in midnimada la xoojiyo. Duqa magaalada St. Cloud Dave Klaas oo shirka jaraa'id furay ayaa sheegay in wixii ka dambeeyey weerarkii habeenkii Sabtida ay bulshada reer St. Cloud ku jireen xaalad adag ayna haatan isku dayayaan inay noloshooda si caadi ah isaga wataan. Klaas oo ka hadlayay dadkii waxyeelladu ka soo gaartay weerarkii uu geystay Daahir Aadan, waan weli magiciisa laamaha amnigu baahin, balse ay dadka Soomaalidu xaqiijiyeen ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay in dhammaanba dadkii la mindiyey ay bogsoodeen oo laga saaray cisbitaalada ayna guryahoodii aadeen.
The nine victims that were stabbed, I'm happy to report that all nine of those individuals have been released from the hospital.
Sagaalka dibane ee la tooriyeeyay waxaanu helnay warbixin aan sagaalku balaga saaray isbitaalka. Saddex ka mid ah shalay todobadii subaxnimo ayaa la dhigay isbitaalka. Hadda dhammaantood isbitaalka waa laga soo saaray. Keliya ma ahayn dhibanayaasha dadkii la midiyeeyey ama tooreyda la geliyey, waxaa sidoo kale dhibanayaal ahaa kuwii goobjooga ku ahaa suuqa habeenkii Sabtida iyo caruurtii suuqa joogtay ee arrinkaasi goobjooga u noqday.
Gudoomiyaha gobolka Minnesota Mark Dayton oo isna shirka jaraa'id ka hadlay ayaa sheegay inuu taleefan taageeraha ka helay madaxweynaha Mareykanka Barack Obama, uuna madaxweynuhu u fidiyey taageero ballaaran oo dhinac kasta. Sidoo kale waxa uu xusay in madaxweynuhu aad ugu bogay geesinimada uu muujiyey askarigii dharcadka ahaa ee toogtay wiilka weerarka ka geystay suuqa Crossroads ee magaalada St. Cloud. Dayton ayaa muwaadiniinta St. Cloud iyo dadka Minnesotaba ugu baaqay inay si wadajir ah uga gudbaan dhacdadan murugada leh, isla markaana ay ilaaliyaan waxyaabaha ka dhexeeya iyo inay si nabada u wada noolaadaan.
I implore the citizens of St. Cloud and really citizens throughout Minnesota to rise above this tragic incident and to remember
waxaa maanaya muwaadiniinta St. Cloud iyo kuwa reer Minnesotaba siday ula tacaamuleen shilkan musiibo ee dhacay, oo ayna xasuusteen bini'aadamnimada naga dhexeyso iyo muwaadinnimo iyo inaan wadaagno rabitaan wadajir ah oo nabad aan ku wada noolaano ah.
Taliyaha ciidanka booliiska ee magaalada St. Cloud Blair Anderson oo ka jawaabayay su'aalay warbaahintu ka weydiisay xiriirka ka dhexeeya weerarkii ka dhacay New York iyo in ISIS ay ku lug leedahay ayaa waxa uu sheegay inay baaristu ay socoto welina aan la ogeyn sababta rasmiga ah ee weerarkan, balse marka ugu horeysa way helaan xog rasmi ah ay warbaahinta la wadaagi doonaan.
We are working in conjunction with the FBI because they can better determine that than we.
Waxaa si wadajir ah ula shaqaynaynaa FBI-da, maxaa yeelay iyaga si wanaagsan go'aan uga gaari kara. Haddii wax iska bedelaan arrintaasi, waxaanu ka noqon doonaa mid aan mugdi ku jirin oo cad. Warbixintuna waad heli doontaan. Sida aan maanta idinkula hadlayna, maynan soo saarin arrin kale oo aanan ahayn in weerarku u geystay ruux keliya.
Hogaamiyeyaasha Soomaalida ee magaalada St. Cloud oo aan iyagu qayb ka ahayn shirka jaraa'id, hase ahaatee madasha goobjoog ka ahaa, ayaa xoogaa walaaca ka muujiyey inaan lagu darin dadkii ka hadlayay shirka jaraa'id oo uu ka mid ahaa wadaad masiixi ah oo la yidhaahdo James Albert. Xaaji Yuusuf waa madax hay-adda Unite Cloud oo ah hay-ad ka shaqeysa isu soo dhaweynta muslimiinta iyo dadka aaminsan diimaha kale ee ku dhaqan magaalada St. Cloud. Xaaji Yuusuf iyo hogaamiyaasha kale ee Soomaalida ayaa xusay inay si weyn ula shaqayn doonaan laamaha amniga, sidoo kalena ay halkeedii ka sii wadi doonaan isu soo dhaweyntii bulshada Soomaalida iyo dadka Mareykanka ay la nool yihiin oo qaarkood ay marar badan kala kulmeen falal ku qotoma jinsi iyo islaam nacayb.
Xalay waanu soo wacay waxayd inaan meesha inaan istaagno aan gabanka la taagnaadno, laakiin way noqon waysay. Weli maana loo sheegin macnaheeda waay u dhacday inaan gabanarkan la tagnayn oo press conference-kaas aan ka qayb gelin community leaders ahaan iyo faith leaders ku joogeen. So arrintaas waa arrin aan kasoo aan su'aalan weydiin doono gabanarka Mark Dayton iyo weliba mayorka iyo dadkii abaabulay press conference-ka maanta ka dhacay magaalada St. Cloud.
Soomaalida ku dhaqan St. Cloud ayaa si aan gambad lahayn kugu sheegaya inay walaac badan ka qabaan inay dhici karto in lagu soo qaado weeraro argoosi ah. Maxamuud Mascade, VOA, St. Cloud, Minnesota.